This is an MUT Radio podcast.
Sekakhona and sekafikile on the MUT Radio. Khona ke, we are speaking with him right now. Imax Hall, my brother, thank you so much for joining us on the MUT Radio. Ah, ngiyaphila bafo, kuhamba kanjani mfowethu?
Ah, ngiyaphila namngana wethu. Ngibonge nje ithuba lokuthi ngibe nami. Ngibingelela wonke umuntu olalele njengamanje ngendlela wethu.
Mfowethu, uphuma phi mfowethu? Usufika nezingoma ekanje. Yazi mina bengisalele leso idlala ekuthiphini. Uma ngithi ngibuyela emuva ngizothola ungithwele ngithi hayi bu. Ubani lo mjinga lo? Mfowethu.
Kafishane nje igama lokuzalwa. Umalusi Menzo wakadlolo owaziwa ngayo iMax Soul. Osuka phansi kwanongoma wadabhazi. Angazi ngingachaza ngithini ngoba umsebenzi wami iwona uyawuchaze kakhulu ngoba selulude lona mfethu uhambe sengilihambile and umsebenzi tells kakhulu. Nje nengemuva lami ukuthi size sifike la esikhona mhlawumbe makukhona umuntu ongazi ngengoma engigcine ukuyikhipha. Uthi mayabuyele emuva eze ukuthi no isikhathi sesikhona ngoba inayo i-arthi yodwa iyakhulelwa ngokuhamba kwesikhathi sigcina sikwazi ukuveza ama-emotions ethu ngokuhlukana through ukuhuba nje kukodwa.
Mfethu, ake sibuyele emuva. Uqala kanjani umculo? When did you start this whole thing, your music? Ifika kanjani kuwena? Was it something into yasekhaya mhlambe and njengoba usho ukuthi uphuma phansi kanongoma? Khona nje ingoma yakho etrendayo nje manje iphinifa, uyasho ukuthi yalizwe iphincala kanongoma. So isukaphi into your music nawe mfowethu?
Hey, ngathi lento nje ngingaqala ngiyibeke njengegama le-art. Yabona mangihlanga izohlanganisa yonke i-art ngoba uk-introduce kwami kwi-talenta ngiqalanga ku-music. Kube yinto nje nayo music ingoma vele kuyinto besivele siyikhulela nje ke ngaye ekhaya and ufunda kwami ke i-guitar ngoba bengumuntu obeyithanda kakhulu izinto ze-art ngoba bengenza i-poetry so mase ngifunda i-guitar which means ngathola i-line yami yokudlalela nje because nakhona ukuthi kungabikho umuntu ongifundisayo ngisifundele kwenza ukuthi ngisheshe ngihluke kakhulu ngokudlala so ukucula ke ngangicula but ngangisaba ukuthi ayekho umuntu ocula njengami so ngathula isikhathi eside nje manje abantu bengazi ukuthi ngiyacula so kwaba na that era whereby abobhuti sijava babefika babesiya khona ngingasho ukufika like in music industry but sebeqala ukungenisa around 2016 day.
Oh yeah.
Yeah, so inspiration kakhulu engayithola kuyena was like a confirmation ukuthi whatever that I'm doing I'm on the right track. Understand? Because kwaqhamuka umuntu at that time oqhamuka nento eyisintu but engajwayelekile.
Yeah.
So abantu bamemukela and lokho kwangikhuthaza nje nami ngingedwa ukuthi no man. Let me take this thing to people and then people will judge.
Mfethu,
ekugcineni kwakho konke akusimina. Kune reason why uNkulunkulu akhetha mina ukuthi kube yimina ukuphatha le talent ngoba mhlawumbe wayazi ukwazi ukubekezelela ngilethembe futhi ukuthi by the time yena uzozenza izinto zenzeke ngoba uyena ongiphathisile. So 2017 ke then started recording nje lokhu ukuthi usuhlangene ne-mic uyabona.
Yeah.
Ukho lokhu usuhlangene ne-mic and izinto engayikhipha ngalezo sikhathi zazikhombisa ukuthi ihanga yalento engiyenza engakanani. Yayikhombisa this is not about business.
Yeah.
Into engifisa ukuthi uNkulunkulu angithume yona whatever because angazi ukuthi iyini. So that's why ngi-flexible ngayo. Uzoyizwa ngathi umaskani, uzoyizwa ngathi hip hop, uzoyizwa ngathi ilento eyiyona.
Bengisazobuza ngathi uyazi bengisazobuza ukuthi okay, iMax Soul gcile kumuphi umkhakha kahle kahle because mangithi ngiyabuka ngiyezwa ibeat lana kodwa manje kuyona le beat yamaskandi kodwa manje ngiyasizwa nesiginci ukuthi hayi bu kwenzakalani la
mfethu. No, kusho ukuthi ngalesi sikhathi ngifunda isiginci that time ngaba umuntu odlala umaskandi straight ngenxa yokuthi ngase ngitholile indaba zokuthi ubaba esaphila waye umuntu wayedlala kakhulu igitar so noma ngingaba nganalo ithuba lokuthi ngimbone ke eshaya but ngayizwa leyo nto so ngaba umuntu odlala lento ayeshaya you understand.
Yeah.
So uma sengikhuphuka sengenza into yami ngenza afro pop doing hip hop on the other side nje part time yonke lento ngafisa ukuyenza in a manner yokuthi akukho okusala ngaphandle
engomene
yodwa ukwazi ukuyizwa lento engifuna ukuyenza and yenza mina ngibe flexible enough ukuthi ngenze into engifunayo ngoba I'm not forcing anything. Ngenza nje into esuka kumina ngaphakathi ngaleso sikhathi leso. So ingakho hlale sisibhinqe sikhona lesi sisifike sona sizophelelisa i new age maskandi because this new age maskandi thing i drill maskandi iphuma under new age maskandi because new age maskandi kuchaza ukuthi yonke lento engiyenza ngiyenza in a foundation of where I'm coming from
yes
ngendoda edabuka phansi
phansi kanongoma
ukufitiza abantu abaziwayo ukuthi si loluhlobo lwamabhinqa lo uyabona
yeah friends akukho kuye futhi
so ngafuna nje nokuthi indawo yami noma ngithi indawo yangakithi ingaphumi kimi ngoba ukuphunywa indawo yangakini kuba ukukhohlwa indlela okhuliswe ngayo abantu okhuliswe nabo nendlela okhuliswe ngayo ukuthi ufike futhi uzeyithule phambili kwabanye abantu
yes
so ngangafuna kuba umuntu engishiyena ngenza lento engiyenzayo
Mbethu ngithi mangilalela ama gama the words akule ngoma le ngithwele sizokhuluma ngayo but ngibona angazi noma mhlawumbe ubhala noma yini udlala ngamagama indlela okhuluma ngayo nje mfowethu it's like ukhuluma ngento oyaziyo ngabe uwena futhi oyibhalelayo lezi ngoma noma usebenza kanjani
engomeni mfowethu ngisuke ngisho kungaphakathi ingakho mawuza kwingithwele ithi ngithi mang ngicula kuvuke lo muntu okumuntu
yey mfethu
suke ngikhuleka kumnikazi wanginika lento ukuthi ngicela ukuthi lento lena ngithi mangiyenza evuke lo muntu okumuntu ngoba that is the reason why you sent me to them ukuthi ngiye nalento ngiyekubona so wena umnikazi wazi ukuthi njengalamhlanje obusho but ukuthi ubukade ungayazi ngicwele
yeah bengayazi
mase itholile namhlanje iba umkhuleko wakho then mawuqala ukhuluma igama engilisho ikhuluma nawe hayi mina ngoba kunano line lapha kule yangoma othi ishabalalisa inzondo enginayo ngithi inhliziyo nomusa nothando akekho nje umuntu ongavele aphumele phanda athi mina hey mina nginenzondo eningi mina mina nginamaphutha athize nathize kodwa true le yangoma ngakuthola emoyeni ukuthi akekho umuntu ongakuvuma this time wonke umuntu maye kusho uzobe kuvuma naye enkosini ukuthi nami khona abantu engibazondayo ngibazondela into abangayazi so ngicela ukuthi ungizethe free entweni efana naleyo so it became a prayer of wonke umuntu like accommodator wonke umuntu ngoba wonke umuntu use unenkinga yakhe abhekene naye wonke umuntu unomthwalo wakhe but at the end of the day into engangizoyigcizelela ukuthi angeke uNkulunkulu akuthwese umthwalo ongaphekwa amandla akho because usuke uqondanise nawe ngobe kwethemba ukuthi unamandla kunike wona when you have to activate or reactivate lawo mandla kunike wona ngaphakathi kuwe then ayikho into engakwehlula ukuthi uyagwela uyakhona
angifuni uqamba mangabafo ngithema ngilalela nami ngeza ukuthi I know ngathi isabumkhuleko lengoma le indlela engiyibuka ngayo nendlela nje vele yangithinta ngayo ngeza ukuthi hayibo kwenzakalani we still have ingoma ekanjalo so nje I really appreciate this ingithwele is an amazing song but khona ke iphini falazwe lonke abafethu hey
Ay.
Nokujita, lalela. Ake sikhulume after this song mfethu.
So bad.
Athanda kakhulu mfethu. You know what? Lalela. Hey, yabona njengamanje sengifunela umkami. Ngifunela umkami nje mfethu. Yabona uthi moyibuka into yakho bothi ha, into yami bayimile. Gcwala iphini baba.
Ay.
What an amazing song, Bafo. Yeah. Yabona le ngoba le. Njoba ngisho nje I've been on TikTok, Spotify, ngibona ku YouTube. I'm like kwenzakalani ngale ngoma. Endlini sebeze basho bathi mfethu.
Ngiqala kwamina nje ubidlala.
Mfethu ngisho ukuthi
ay ngimenyawo
manje. Eh mfethu hayi le ngoma. And I've been seeing ama reviews abo even on TikTok. It's doing amazing, mfethu.
Mfethu.
Iphini falazwe lonke.
Wephuthi mangake ngitshele nje ukuthi yaqala kanjani indaba yalongoma hayi wahle kuzufi ngoba
akusilandise mfowethu uqale nje uqalele ukuthi lifike kanjani iphinifa
indaba yephinifa no ngizoqala nje ngichaze shothi kunento engathi bayinoma kumina manginotisa indlela yami yokusebenza because I can differentiate ukuthi i-talent elifike sometimes libhala ingoma ake ngithi 60% kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngisuke ngenza izinto engingazi ukuthi zenziwa yini ngaleso sikhathi inemene ukuthi ngize ngihlele ngisebenzisa ukuthi hawu yazi lento phela isekuyingoma le futhi ingoma ephelele
yabo
so usho ukuthi into efike ngingayazi ifike kanjani and then ke uma seke ngihlela-ke ngoba yimina vele ozibhalelayo so uma sengihlela ngokokuyibhala ithwe la sengiyenza khona-ke ngendlela yokuthi sengibhala ngo-experience ukuthi sengikuphi ngokokubhala as I make soul because each and every time I write ngiyakhula ngiyakwazi ukuthi okay la yini mhlambe bengingafanele ngiyenze or yini engifisa ukuthi ngiyenze ngaphambili ya understand
mm yes yes
so
yes.
Hey kwathi nje ngisidalele like iyangala ke instrumental so kuba nalento lokuthi into ethi mayimile like igcwala iphinga but ifika ngenye indlela like mangithi ngiyisho ngomntomo like ayiphumi
mm
so ngasukuma ngama like doing those dances hey suka sambo entombi ayo kanti futhi khona umuntu ongizwayo ngaphandle that was my manager and uyangizwa ngaphandle anga alert ukuthi like uyangizwa vele qhamuke seshooter and doing everything nje mina ngibona ukuthi kunomuntu oshooter so ngayiyeka nje kanjalo futhi as the freestyle because bengizidlalela
yeah
lento then yalokhu idume ekhanda like inokuba angazi ke ngayichaza kanjalo inokuba addictive like uthi muhlezi ngathi iyakhala
iphinde ibuye iyabuya
yeah ibuye lento ukuthi ayengeke lento leyana ngathi mnandi ke and naye makasho uyasho ukuthi eyindoda yazini asiphostele video kunoma nje ibhedere because ngangiyishuthele nje nami ngizidlalela nje ngikhala ngiqeda ukudlala isiginci so mase iposta and then doing well the video ku TikTok
yeah
and ngibona ukuthi ayishubile ayimlwa ngishona e-studio uma ngifika e-studio then ngiphinde futhi freestyle but ngiphinda nje anga record
oh
so that video we were yona super kakhulu ke yazi yafika ndina ku nakubo Boost Driver wayiposta ofithi vinyinde eya yenze yahlupha kakhulu at that moment
mphethu
so ngaleso sikhathi leso ngiyenze but nakhona nje ngiya recorda nje uhalf so mang record uhalf kwasho ukuthi ke kwafika to that era ka ukuthi angithinte ke ukuthi yafisa ukuthi sisebenze lama ke iphinifa wayengibone through lona iphinifa and nakhona kwakuyinto enkulu kwi career yami as a whole nje ukuthi angithinte ngajabula kakhulu then ngaya kuye basebenza yalokhu ibuya lento ukuthi hayi mwa iphinile iphinifa emuva
kunephinifa
ngibuyele emuva ngilishaye liphele ke awu kanjalo nje boom hayi angazi kwenzakalani so nami ukuba mnandi kwengoma kungithole angithi ingoma ngiyenze sengivele abantu sebethi please do the song
yeah
so while I was doing the song ibizibhala izenza yonke so nami manje sengibe ngikhani ngizwa kana nabo abantu sino manje ingayicaba kanjani tenzena yafika and like ngendlela ekanjalo
yabona
this song is amazing angazi kanjani
lalela I'm a fan of this song. Angazi sengiphinde kangaka if ever since ngiqalile like the first time ngiyizwa. I think ngibone ku Facebook. I was like, what is this? Kwenzakalani la? I'm like, no ways. I need to get this guy. Azosichazela kabahluka abantu ukuthi kwenzakalani. Like this is amazing. And then when I look back sengithola ngithwele, sengithola oshuni oshuni. Like kuningi mfethu ngitholile mfethu.
Mawuthi uyayibuka webhuti kozi angithi ngifike ngafika ngakhuluma ngendaba yokuthi there is something we call new age maskandi
yeah yes
in the manner ukuthi umuntu oqala ukungizwa that new age iyakutshela ukuthi noma ngabe umaskandi but also evolve ngenye indlela
yes
indlela okhanjwa ngayo manje so kusho ukuthi uzongizwa kubo bonke oshuna abakhona but le taste yasekhaya angeke isifane izoloku izikhona uzosiza isintu uzosiza isiZulu uzobuza uchiko isiginci asali esto
hawu
bekhona nathi singiphelezele so bengivele ngumuntu obekade ngoba ngumuntu lokhu nje ezihlupha ngokuthi izinto ezifikayo ezintsha nento engakaze ngiyenze sengiyeli motivated ukuthi noma ngabe kuqala ngami ngingesaba ukwenza maybe kungaba igame change kunokuthi ngilokhu ngifisa ukwenza into eyenziwe kanti there's something uNkulunkulu anginikele ithuba yona.
Yes.
Yeah, understandable. So leya drill maskandi bengike ngayenza before but ibingenasi isiginci. So ngicabanga ukuthi signature ibe khona manje. So abanye bayibiza ngokuthi skandi drill. Abanye bayibiza ukuthi maskandi drill, abanye bathi shuno shuni.
Okay.
Kodwa nje okubalekile ukuthi ke bekhesha kume restart matters shuni oshuni
shuni oshuni mfethu siyithola kanjani bafole izingoma zakho utholakala kanjani kuma socials
mfethu ingoma ziyatholakala nje zonke ku kuona wonke futhi ama digital stores angisho njalo kuzo zonke izitolo zomculo online
yes
abantu bengathola khona and umsebenzi
ngiyathemba ukuthi umsebenzi usazoza ube mningi okwamanje nje sasaphusha nanti iphini falesizwe
hey Fethu
yonke indawo why make soul igama
I make soul
and naku social platforms futhi kanjalo ngiyatholakala ku as I make soul yonke indawo Instagram TikTok WhatsApp I mean like Facebook and Twitter
yes
I make soul say yonke indawo
and I'm sure ukuthi mhlambe even if mhlambe sifuna ukubooka sizokuthola khona kuma socials
yonke ngiyatholakala nakhona ngicabanga ukuthi into ebalula khona ukuthi uma ungithinta nje vele ufuna inamba yami and ngiyakhona ukukunikeza and then from there yonke into kubalula ukuthi sikhulume
Alo Mfethu ngibona kukuhle phambili Mfethu mangithi ngiyabuka nje this is amazing this is a like a beautiful and I'm still hoping ukuzwa ukuthi ikupho ozosiphathela kona okunye kwamanje let's just enjoy nje iphinifa lesizwe Mfethu khona abantu abazoganwa beganiswa yile ngoma yakutshela yakutshela Mfethu
mina ngisamangele ebhuti ngifunqama ngisama mhlambe ngisazoqaqela kumqondo ma ngikhamba kuphela noma 2 weeks ngoba okwamanje angazi ngifile kanjani but ukubona abantu because into enginotice kakhulu bajabulile abantu nje even noma ngibabona
yeah
like bajabulile in person ngathi kunento eqhelayo and leyo nto ibuyela back to ngithwele
yes definitely
ithi ngithi mangicula kuvuke lo muntu okumuntu so I think iphinifa ngoba iphinifa liphume vele second song after Ingithwele
after Ingithwele
iphaya belokhu iqhubekile because after Ingithwele ngakhipha ushuni wami and then ngaseke ngizokhipha ke iphinifa so this year is going to be a very 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 busy year it's going to be a very very busy year
Mfethu
uzoba mningi and egameni lika IMX Soul kusazoba kuningi nami ngingedwa I always pray for izinto ezintsha uNkulunkulu ukuthi maka nginikeza amandla ukuthi kube neidea enhle efikayo ngibona ukuthi lo akaze kube khona ngingesaba ukuthi ngikwethule phambi kwabantu ngoba ngiyaba nesikhathi la engingakwenzi khona kanti bese kwisikhathi sokuthi ngikwenze kodwa
yes,
konke
yes. Konke kunesikhathi sakho Mfethu but when it's your time and now I believe that uNkulunkulu Mfethu kuninga kubekele kona as usisho nawe ukuthi I know ingoma ihamba kakhulu and it seems like nje exposure nakhona iningi kakhulu masibuka leya video there's that video ngiyafisa ukuthi umlaleli ahamba ayoyibheka lapha ku TikTok just type imax soul SA uzoyibona this video sikhuluma ngayo wawukumunye umsakazo laphana
yalizo ibhincela kanongoma
and people are actually reacting
into ibhincela kanongoma nje ngizoxolisa kakhulu ngoba into engayisho sengikwenye iprovince of which sengisekhaya ngisho nje kwenye radio station so bona base befisa ukuthi kubethiwa ngayisho ngumuntu ebese beyithanda
the way abaseyithanda kakhulu because ngibona ama reactions ama reactions ba quote yona le nto uthi yalezi iphincela kanongoma kanti ingoma yaseyivela iphumile vele
hey angifundi ukuqhama ngaphuthi ngiyabonga nje kakhulu nani ukuthi niphakame ninginikeze ithuba ngoba ukubalekile ukuthi le nto ingagcini kithi siyibuka kanje ngilila ngihambiye kwabanye abantu ekwezinye izizwe kweminye imhlaba beyibone nabo abanye abantu ukuthi nathi si indlemyama siya yakwazi ukusebenzisa ukuthina sisebenzise i-environment ne-background yethu
yes
njengesikhali sokulwela ikusasa singasabi ukusho ukuthi ngiphuma kanongoma ngoba kuzoba nomuntu mhlawumbe obona ngathi kuyihlazo mayefike sokwenye indawo ethi
uphumakala
kanongoma ngoba ecabangela izinto ezimbe ekeza show ngonongoma but sinawo amandla ukuthi sisengenza indawo esuka kuzo amakhaya esuka kuzo ama provinces esuka kuwe amazi esuka kuwona ekhulumeke ngendlela engcono ngoba akugcini kuqala khona njengoba kusuka kanongoma kwanywa kwafethed and kwanywa kwangena kwamanye ama provinces
yes
kuzohamba kuyongena kwamanye amazi kuzohamba kuze kuyongena nakwezinye indawo kanjalo kancane futhi naku umuntu nje engithi mhlawumbe ulalele o engathi ukuyi career yakhe la azibona ngathi uyashiyeka khona uNkulunkulu usuke ekubekele isikhathi sakhe sithize and kuleso sikhathi lezo kunezinto ezithize kusukufanele uyifunde okusuka uthola ukuthi ngizokusiza phambili ngoba ngiyakalekisa mhlawumbe ngangikhulekela ukuthi uNkulunkulu angiphumelelise ngo-2018. Kodwa mhlawumbe ngoba mhlawumbe kwakuzokwenzeka lokho ngabe namhlanje mhlawumbe anginazi.
Yes, yes.
Mangithi anginazi futhi ngabe mhlawumbe angikufunda ngokunye endleleni ngoba ukukhula inhlonipho nanani ukufunda ekhaya kodwa ukusebenzisa ukufunda endleleni uhamba. Uyazi ukuthi lo abantu ngibathatha kanje abantu ngiphila nabo kanje abantu kuphila nabo kanje
yeah
so
yeah.
Ngingasho ukuthi angikaze mina ngingathatha njengokubambezeleka
yes.
And namanje kimi angikafiki la ngiyakhona. This is just the tip of the beginning. Into kuphela engijabulelayo ukuthi noma ngamncane kanjani umehluko iwona ongijabulisa. Celebrate into encane uNkulunkulu angenzela yona kangangokuthi ngihlale ngihappy. Uma ngabe wena ukho happy ubona ngazi ukuthi mina ngibambezelekile uNkulunkulu usangilungiselela ikusasa ngoba kuyenzeka ukuthi uphuthume kanti lapho yakhona awukakulungeli wena ukuba khona.
Yazi bafo, siyabonga kakhulu mfowethu, amazwi lawo akhuthaza kakhulu and I'm hoping ukuthi nomuntu olalele uzicoshaceshele kulawo mazwi lawo. Kuyasho ukuthi umbhali mfowethu, amazwi akhulumayo nje ayakha kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Let's take a pity for to the world bafethu. Akukho kuyo. At least as enjoy.
Ngiyabonga kakhulu ngane wethu, ngibonile nje niliphakamisa kakhulu niliphusha nithi abantu abaye kulona.
Abaye kulona
mfethu. Kwisiphushisa futhi ngiyabonga.
Ah, thank you so much my brother. That was iMaxZone.
This is an MUT Radio podcast.